trendybeats.com.
Wako nishashinda vita nyingi nite komando
komando
mana minonge na baba you can never stop na yendo kanipandisha wezi kunidrop when I don't mana naonge na gojo analo panga wezi pinga you never know no akisema sawa lazima follow analo panga wezi pinga never know. Sometimes think about my life. Nishapiti ya msoto, soto, chocho kwa chocho, chocho ndo maana. Sometimes promise my mama the team is a ndoto, ndoto siwezi toa boko, boko. Na ndo maana naonga na godyo analopanga wezi pinga never know.
More music on trendybeats.com.